Dableydan hubaysan oo aan wili haybtooda la aqoonsan ayaa weerarkan ku qaaday ciidamada ka tirsan booliska Puntland oo marayay gudaha magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland. Wararka ayaa sheegaya in dableydii hubaysneed ee weerarka geysatay ay halkaasi ku dileen mid ka mid ah askarta booliska Puntland, halka mid kalena lagu soo waramayo in dhaawac uu soo gaaray. Taliyaha qaybta booliska Puntland Gaashaanle Sare Xuseen Cali Maxamuud ayaa xaqiijiyay in askar ka tirsan booliska Puntland xalay lagu weeraray gudaha magaaladaasi Boosaaso. Taliyaha ayaa sheegay in goobta ay ka baxsadeen dableydii weerarka geysatay, kuwaas oo ciidamada ay ku raajoogaan inay aqoonsadaan heebta ay ka tirsan yihiin. Hayaashay askariga dhaawaca uu soo gaaray waxaa xilligan lagu dabeebayaa cisbitaalka magaalada Boosaaso. Weerarkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo dhowrkii habeen ee lasoo dhaafay ciidamada amniga Puntland howlgalla ammaanka lagu xaqiijinayo ay ka sameynayeen gudaha magaaladaasi, waxaana howlgalkii ugu dambeeyey ciidamada ay ku soo qabqabteen hub iyo shakhsiyaad ay sheegeen in falal ammaan darro ay ka geysteen magaalada Boosaaso.